people will suffer. I guarantee you that.
Kwanza nataka kuwakumbusha historia ya Kabamba.
Agenda rwanyise ebyali binyigesero Omwari efuga biwa muno kutta abantu Byali bingi Okusosola mawanga wa muno kubba obululu Byali bingi Okutega abantu ne babajjako ebyabwe N'okutwalibwa mu makomera nga tebalina bisango Byali bingi Abakuumi b'ensonga okukozesa obubi emmundu Ebyanyiza muzeeyi n'agenda mu nsiko Ayina bisseemu Ebyamulwanya byasseemu Muzeeyi mu mugambe Ebintu bizzeemu Abange bizzeemu Ebyamulwanya bizzeemu Abeeyo mu mugambe Ebintu bizzeemu Mu byalwanya muzeeyi ono mwalimu obuwabu Naye ssente n'abuuse nnyo afaana Niba kwa twanga nsonzi tabu tabu bawambo mwana one bakusabe sente kwa wasiwereza leba mujja kensingo akuwaleza kwa babaketa kotwalwa ngomubi wabole mesaba neno kukuze nseno nagenze ekibogambi mugambe juzi neba nakuba nange bamvumye nnyo nnyo Kasajja kwa kasifu Kawusumye mbaliga Muleka tulunye Haliko wanatuleka Petwa mkwasomu Mukama yali manya Katwe babinganye Kwe kuwereza omubaka Na ina bisemu Ebyamulwanya byasemu Muzeyi mumugambe Ebintu bisemu Fenna tukabange muzeyi Ebyamulwanya bisseemu Abeeyo mu mugambe Ebintu bisseemu Nankabinyo tugamba muzeeyi Ebyamulwanya byasseemu Muzeeyi mu mugambe Ebintu bisseemu Amala emirundi kabanga bisseemu Ebyamulwanya bisseemu Abeeyo mu mugambe Ebintu bisseemu Abamulwanya mu mugambe Ebyamulwanya byasseemu Into the same, we're in the same.